a manato kɔnɔyarɔ sangare u manato kɔnɔyarɔ mɔgɔ si kanu ɲininka jɔtɔla t'o kɔrɔ jaasabu ye mɔgɔyala jaasabu ye ŋanayala jaasabu ye mɔgɔyala a manato fɔlerɔ siri